Imebainika kwa jumla ya shilingi milioni 136.5 zilizotengewa maeneo bunge 23 hazijulikani zilipo wala jinsi zilivyotumika. Aidha, shilingi nyingine milioni 170.1 zinadaiwa kutumia vibaya kwa mjibu wa utafiti uliofanywa na shirika la kitaifa la kuwatetea walipa ushuru. Masuala kuhusu namna wanakandarasi wanavyopewa zabuni au kutohusishwa kwa wananchi katika miradi mbalimbali ni baadhi ya njia ambazo fedha hizi hutumiwa vibaya. Martin Napisa ni mratibu wa kitaifa wa shirika hilo.
58% of the respondents know how the contractor was identified. 42% do not know. 56% say they know how the materials were acquired. And 45% said they don't know. Number G was the community involved in actual implementation. 60% said they were involved and 40% said they were not involved.
Aidha, imebainika kuwa katika baadhi ya maeneo, miradi iliyoelekezewa fedha za hazina ya CDF ilifanywa shagala bagala, kukiwemo kutumiwa kwa vifaa duni katika ujenzi.
We have category B projects. These were badly implemented projects. They are either complete or incomplete. Either the money was not spent well or poor material was spent on those projects.
Tatizo jingine kuu ni kutokamilishwa kwa miradi iliyoanzishwa. Hali hii aghalabu tokea pale mbunge mpya anayechukua usukani anaanzisha miradi mingine mipya badala ya kuendeleza na kukamilisha miradi iliyoanzishwa na mtangulizi wake.
Category D are projects which were started but they were not completed, because when a new member of parliament takes over, they tend to abandon projects that were started by another member of parliament.
Shirika hili aidha limebaini kuwapo kwa miradi hewa, yani miradi iliyotengewa fedha na hata kudaiwa kukamilishwa ili hali haipo kabisa. Mbali na hayo, ipo miradi iliyoelekezewa fedha tofauti na miradi lengwa.
Then we have category E, cost projects. These are projects that were officially allocated money, but the projects are not available on the ground. Category F, projects. Projects were officially allocated funds, but then the funds given to another project.
Jambo jingine lililofichuliwa kwenye ripoti hii ni kuwa yapo maeneo ambayo fedha zilizotengewa miradi mbalimbali zimesalia kwenye benki, huku hatua ya kuanzisha miradi iliyokusudiwa ikisalia ndoto. Kutokana na uhalisia huu, mbunge wa Kathiani wa Vinyandeti anasema wakati umefika kwa wasiowajibika kuwajibishwa.
You have to be responsible, and for me in my constituency in Kathiani, I am very firm. I give you, it is your responsibility, you do it and do it well. If you don't do it well, the law will deal with you. We have also to learn how to delegate.
Aidha, ipo haja ya wataalamu kuhusu masuala ya fedha kuhusishwa ili kubuni njia isiyokuwa ghali wakati wa utekelezaji wa miradi lengwa.
We have to empower committees also to go and see what is the cheapest, best way possible that we can carry out the projects.